DutchMsafi.com.
Yeah. I go by the new fun love. Sana na kama nazishapata mkwezi nishalizwa moyo maumivu nilitamani hata kunywa sumu na moyo wangu ulijenga bifo yani kila binadamu nilimhukumu. Oh baby I do. Baby.